no baraka ni kuchunge tujisumwa we jichunge tu mwenyewe nasikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes is my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kulea pale napopona Mungu sitokuacha kama ukinipenda sana.